Isithombe seshumi nesishiyagalombili. USamson nezimpungushe esivandeni sikakolo. Abahluleli 15:1-17. Emva kwesikhashana uSamson wabuyela emuva kumaFilisti ukuyovakashela inkosikazi yakhe. Kodwa wafika uyise wayo esenikele kwenye indoda. USamson wathi, "Manje nginelungelo lokuzibuyiselela kumaFilisti. Ngizobazwisa ubuhlungu." Waphuma wayobamba izimpungushi ezingamakhulu amathathu. Wazibophela ngemisila. Wayesebophela izibani ezivuthayo emisileni yazo. Wazidedela zangena ezivandeni zikakolo zamaFilisti. Zasha zonke izitshalo zamaFilisti. AmaFilisti amzonda uSamson. Aya kuJuda ukuba ambophe. Ama-Israyeli aseJuda ambopha ase emusa kumaFilisti. Umoya kaNkulunkulu wehlela kuSamson ngamandla. Amaketangi akhe aqaqeka wathatha umhlathi wembongolo. Wabulala abantu abayizinkulungwane.